golle golle tedo sanne leleedi mallindi hitane fu ko laamu o wattata e cuggu engrais ji di yo milliardouji yalla ndemo kan kibira engrais no yafiri so laamu an ittandi do jawdi do e sottobe engrais be golli ditta Ibrahima Goita o cotto engrais kuchala.
Je dirais que le fournisseur de
mede way halle wi cotto engrais ana jogi darorga mangal de cebal leedi malni saw yimbe ko heewi ana cotto winnene ne leedni hono misali entreprise dane de horum en kay golidobe e remobe leedni ko heewi ana cotto engrais ko fabdo remobe ko heewi hebde engrais no muuri sabi be cotto engrais ana honkina cebal leedni yarda yeso sabi mede luo moblaaji janan ben naba ne engrais ni ko jogaaje cegal mudundu mede yoba yimbe ko heewi sarsobe di moblaaji
le chargement et le déchargement
darnde demal ana mawni sanne le kebe leydi ndi so kange iwi ton fu demal jokkata ko nayri bangal kebe leydi malindi kanko Sekou Coulibaly o wi demo be jaatan be laamo ko nayri bangal kebe
o senegal o
ambe mena remo ben sa yime wayme hunci toral ko heewi handen fu yesabe deman habu tagal mudundu mede hunciina kebal leydi yarra yeso so habu mujji sa yewi handen kebal leydi mali tagal habu wonko darto daroga didi ban ma daroga tati ban le kebal leydi minge e milo dan demal habu ana jogi daroga mangal le kebal leydi
sorokola
dido kabaruji suudu humi dido kabaru demal leydi ndi holitidi dum gonga non kanko noddete Oumar Tamboura o witande fu ko laamo wattate engrais ngaji di kanya ko nande mudan buri milliardu sappo e jeddi kalisi CFA fa pabo demo keddemo kanko Oumar Traoré o ko masifi do hen
ce montant permet
jodi ko hebete le demal habu le alma saddaj amen fu ana way nafude ciban tatli mudun ga do tawede fu nyamerit ko heewi remetedi winde mudu heba ka fahanden o watti so ni wala ni winde ko wattate e habu tan horjo leednin holliti le batu goto wi dabiriji waran fie kulleji fu remetel leedni hono nyamiriji e nannal mudu fu faato habu winde mudun ana heba hokke to gouvernement
cotonaire du Mali
kumini do kabaru kebe noddirte Lamine Keita o widdande demal an mawni sanne leedi Mali ndi o wilamo haani jewtade no odo golle worri yalla yim ana keba do golla nyame fa haare du hebe le nokko
ce chiffre
di kabaruji ko hollita ana suudi torraji yogaji sabli temdere fu cefade jetti e bibbe leedni golleji mudun ana nayri bangal demal so be faabaka kebal wawa hunchinde hore wala funo kebal leedni hunchiri hore so ni walani demal nangira sobe fesa wala jama hewdo ko gollata gaaso ana jogi engrais kay kaaki gollirri ana wawa faabade ma honen golle hunchirta yarra yeso
suudu humnino kabar demal leedi ndi hollitiide hitaade hikkande ha buri mo ko anni hebude ko yaata tonoji ujinaaje temede jeddi e chapande jetti ko nayri bangal nyamri dun yahan fa e millionji sap tonoji